alal bari noga e didi lewru juillet hitane 2026 sakrab do gondum hedaade hejuji amen didi leende mangal modum wakab jam o fum chalmin am san wakati amen kertanaado emission amam noddirta faabudiren o ka yottike e do studio tamanika e radio ngaji jukkondirde e modum le hejuji didi nyalama hande o mi ngaram nabuden o mo gawo tombokto kanye e muti fami kala to mahala yimbe ngadobe tum ima daraji fa darono chalal yimbe ngobe lido kriduji beedo yimbe ko heewe mu em nyalama hande o ka fu yo yimbe be jeetaake feeyinga dar mabbe ana mawni sanne e le ngurdam fayeto cellal yimbe ngobbe le dido nokule le emission on fa hamde do ko kasen min garama haltande o mahala ko woni fenas ko ma do woni federation nationale des associations de santé communautaire dental ngal tu dugo toroji fu gondi le leede amende hawrti e le mudum no nyalama hande o hay dido ses ko ngaji kany en woni ngadobe imma daraji fa sawra yimbe be kolti wiide e be lafa yimbe tidalaji bangal jawdi fayeto kaaki goldirde kaabe kolti wiide e be jiida e mudum sanne le dido ciude dugo toroji on garam bedrade fam e le invité de la semaine amé nyalama hande o mo le timmoode do min garam halde hala proverbe de la semaine o ko sakra dum sami kabaroji di mi jogani on le émission amé o kikidi hande bismillah modom be hedade min le saha lede amen di basi o kan an heddi tum faham yimbe ngarbe imma daraji bangal cellal balere fanyi todale wuddu lede amen di kanyum en ka dum hatta dum en fey jokkitaade imma daraji de wondi wadde la heba sawre yimbe ngombel ido no kulle saatu jaati a tawan gelle de be jaata e mudum de yottagol e le mudum wana ko nevi fey wakati do a tawan chafaaji ko bendo yimbe hasindine e mudum ka bendo yimbe hore wala dum hay hebugol de do ledde fa hokka bendo yimbe saatu wana huna ko newani be fey tombokto an songo de ade lamu muti bendo yimbe kanyum en kan wondi jukitaade imma dara ko wayi fu yalla ana sawra yimbe dum ko be tawadu fu fa kemen famtaare keddo den Ousmane Nyaali buli kay mawdu sama siko
to tumbutu ton kanko dogotoro e kanyay haybo kabaruji di Abubakar Hamadun lolito daga Maysa nemi hala nukuji kewdi e o darno ko den mudum iwde gargando yotta tawde ni sawrude yimbe e bi mako ko gurede nanguddi ngalluji de tidal ciugo transport e tadugol nabgol ton pose ngaji cel latiki sababu tidala mokka e le sawrugol holtiwiri ɗum sawto ñawɓeɓe wotrugaji naɓirte cuuɗi dogotoro hunde gaɗo hello e le sawrugol ngol ɓuuri foof kabaru jujure
tiɗɗallaji ɗimin kawrata ana hen woɗɗugol cuuɗi dogotoro e guure ɗe caggal ɗum kasen ana hen tiɗɗalla yawara ɗum ko tampinta sanne jamare nde caggal ɗum projet ngaji kumuniɗi cellal gonɗi ley ɗe guure ɗen le lewru fu na lebbi ɗiɗi fu nde watere tan jottoto le guure ɗe ñawɗo ne wawa domude jonte kewɗe tawa heɓe sawre ɗum yetti Allah mawɗa momin jogui
si tiɗe ka hewre
alhaali denago tawde foof kanko cawro o holti wiide rafdenago dartaɓe fe hinade golle mabɓe soni eɓe kinni tan sawrude yimɓe Abubakar Hamadun lulɗiɗo daga Maysa holti wiide kamɓe cawroɓeɓe ɓe kinnoto goto foof fo goto hettintake seeɗa saabi si muɗum ma nonne muɗum koɓe ƴewata tan alhaali cellal joomu
rafdenago hollitinde on bonnata fe hunde e golle amen min jaali ndiguendi sawrude min cendata foye goto sini aɗa gollirani tiɗalla fuu a heɓata ka noon sini a wi a warata sawrude kutteji garoji an kewtoto yimɓe fuu min cawrata
to muti toon kanko cawrowo Mahamadou Touré holliti hono cawroɓeɓe naɓata safareji ley guure e guure hinnade ñawɓeɓe ka noon o woytike cellaji ɗi keɓete rafi safareji sato
si yimɓe fuu miɗen kawra imma daraji min gatta ɗi min keɓata hen tiɗallaji hen sanne ka noon wawto yoga safareji amen ana timma kañe kaake emin gullirata moɓɓiɗe famin keɓa safareji kina min jaaha ley guure mawɗe ɗum wonti Allah mawɗo mumin jogui saabi kabaru ndenago no worri ni watta fuu leyde amen lugungoji ɗe gaɗe do amen ɗum ana wawi tinnude golleji amen ɗi
ele commune watta guna cercle en songo horoje kabaru cellal bentiya sumana hamida miccitini wiide cewroɓe pillaka fi hommo sawrete na hoto jeeya ka o memi cellaji ɗi keɓete e ley yawaraji ɓuuri foof haɗugol dunugol mutugaji mawɗi e wajibi tawrede ɗum talkuru yamirore yagol nokkuji
min cawran ñawɓe mi landata koɓe heɗuɓe gooni min cendata fey goto tiɗalla mawɗo mo ɓuurima hawrude hannden yo haɗugol mutugaji mawɗi doggude nden ne wawa yaade ley guure ɗe caggal han jaltuɗo ley suuɗ dogotoro ndo fuu wajibi dow muɗum kina tawre talkuru ko wiyete ordre de mission kollitondu jowo sawrede so tawa safareji tawa vaccin ngaji na du arkillaji ɗum du kina talkuru winde ko hollitata ɗum so wona dun awa yade illa mutungaaji mawdi kanyade koyde tati kada doggude nyawbe an fande ko ngarata sawrede sabdu won ko be nawtorata warde wardo be wotoroji gori hewde fu atawan idon na tatonta
yin zangaino maka
ido telaji e tore fu chawrobe be mi ngidi be beedori yakabere yalla hinade fa hande kabaru cellal jamare de gonde lekirduji yile mabbe fu yo sembine bawdo golle kaage gollirdi tutugol safareji e yagul no yafri legure yalla sarugol nyawbe na hunchine hore no haniri
imma dara ben do yimbelle kay huune kande yetted sanni so wana kambe yimbelle gombele kirduji di ka anda fu hono watta haya kambe e golle jonka min kotiram e nyamana ana de district bamako do fami jida to mi suka jokol goto egudo iure jonde mudum motti o yowi o loja do haya edo wotoro mo moter woni mudum do o joodi do mudum tawede alhalimo odo suka jokol woni mudum fa jondorda wiide wonko an kam bawdo wadde en gurdam madan kase fa jaha yeso ye huune tiduna sanni ela mako o ka hada e mo fi jokitaade e jande mako o hebi bak mako le hitane 2026 wonko kebam mi on do ondo suka jokol kede mo modu sama se ku kan Ousmane Ali Boudi
nyande jaboji bak kolete den akilaaji be fu an gonno le galle jop gondo nyamana wakate gotel ku yamata kany e nyaajo e de sara mako biiri be mo ballimo illo mo famde no tidalaaji ngadire fu o diplome ana hollita tinnare mabbe e wadande ko mbaay fu biibi o galle ana welti sanne handen hebugol o suko don wiide o tinnido jaale nyongol du fu ana nyaajiramo Youssef Diop Abba Kalidou
jera grâce à
Dieu ne yetta Allah sanne ko bien passi e bako dude rabe am yottaade sukabe am ko goto meedo hawde bak e leku jabbe
inna kalidu suuda ku yam mudon e nyaajo mon e wi makko o jabu o imadara be gonduno wadde nyando Allah gardo fu kano gol gol wana golle neddo goto tan inni ko yetti handen sanne wallu be ma fu yalla mo heba don Mariam Diallo inna kalilu
mon fils ne
bien o leetande fu fu sulta ki fese de yafu fu jogi kay ne yetta sanne don no takalembe am be jabbe yugude tugu transforma ko hitande hurunde
fay e tawede tiddallaaji di jogi sabe lojiya ko makko o kebudo don jaba lende juude modon ko yidi handan yo yaade yeso jangori universite fa o heba doctorat o lato doctoro golle mo wana jafudo sanne kando yettede Kalilu Diop
la joie ko sakrabe am beltanke beren kan yakobar san beren dutinade ele universite ko jimmilataade doctoro yalla min hinno sarabam be no handiri
waawande hore mudon dun woni ko ndartata fay e tawede o lojaado joni kasenti dallaaji do warata hawrede yaade jangoy universite nadde le amfingaaji dun woni ko hasindini o suko tinnido sanne waran fuddude jande mudun universite dun ko nyaago tono Allah illa mo famdi
tinnaara kanyum tam hokkata neddo huude ko tewotata ele ngurda mudum o suko jokole kayo misali lob san kulito wiide latar neddo egude ude jonde mudum wona ko boni ga jodar so tumbo dura juude mudum dum woni ko hedinta neddo ciagal Allah newnan mo ko heddiko fedne be noddirta Fédération Nationale des Associations de Santé Communautaire FENASCOM holtama wiide kanyu en moni ko dardi e le temdere chapan jeego yam yimbel nyawbe le leedi amendi dom holitiri wiide horebbe tawede be ngala bawde bangal jawdi fa yotto yimbel andan be golle sawrugol le kreduji di ndedo fedde ka holiti wiide nyalomo hande o ko buri asako ngaji ujinere temede jetti hawrti e le dental mu engal be ngala bawde sanni le wi horebbe nga tawede dum fu e be gondi jokitaade e imma dara mabbe o fa be chawra yimbe to be tawa le leedi amendi fu yaya zanko naare kany woni lami do ndedo fedde wonko landon dirim e mako kedo demmo
la mission de la FENASCOM c'est d'assurer
fanda FENASCOM yu hinade ko baro cellal be leedi mali kala do jom tawa kala mo tawa kanko gar makku bangal sinuji makku ma dinaji makku e do leedi mali ni fu bakka jun o FENASCOM na hawlintini bale u nyere temre jitti e cefandi jeegom e jeegom ane maji ko wete mitel santé djego kala walde dun sesko mudu sesko ngaji djego di fuf na golla no haniri kanon do ujnere temre jitti cipan djego e djego mo sesko waji di ujnere temre jitti cipan di tati e djego mo ni urtaadi dun do yo sabi ana wodi santé ngaji di arjina yimbele be andana golle o no haniri drande finasko mo li mun jangul hore di do juli do tro ngaji di yo cipan di djego mo le tender andon wi gal kawal cellal mali na tuugi do dido sesungaji tagal sesungaji di juka hen sesungaji uktalungaji lirizon di kanye lirindi dum do hultata wiide nuygal ngal yo fuf sesungaji ngondi elewi balede suni dido sesungaji di ngala non tampere matata non sanne likabaru hontol hore cellal limali algadra gollobe le dido tudi do toro di na famdi gollobe honbe hejata kamad nati di jati mi tedina sareji msd kanon andon wiide dum do fuf yo sabi balede jogi am saddaji gollobe le dido tudi do toro den yo ele alhali golle natta ko yahoni jamaade jati tongata kalsum hani yobade den no min jitra watande hakillo alhali keballa be leedindi fuf no holta wiide so ni kebal be leedindi beedike sikke wala gollobe hewbe metele ido tudi do toro kaire no kuji di kebal famdi mudun cedele nangodi dido tudi do toro di kaddu won e golle mun e sato lam o faboto tudi do toro e bale yobaje bangal bangul e golle yimbele amabe golle ngontun sona dun gollobe do inde leedindi ma ekuyete collectivité na pabo min jati rufu len kuji di telaji ngone mudu elisi faji randeji golleji cubade di lulu tipsi kabarun jam sarta kanon ha ka ko dum yewta ko jam jata male sabi kala nuku mahado na han furaj e panel solaire dana ele hum tango hore sifa sawru gollole ido cuddo to di gonden e mudu dum na yata fe cagal ambul golle yimbe le hewbe andan be golle e kadu ka gollir kewdi ana hen kabarun jam e panel solaire ngaji pedare dum dum ngondi fiire dabare no ordinateur ngaji docteur tele dido ci docteur di ene ko wite telemedicine den ciudi docteur ngondi kirduji di na baba hinade sifa nyawji yogaji du faba docteur en professeur en gonbe le ngalluje de so le mali so tagalle di mali fenas kom na jogara hono gollirde nafonde sanne be leedindi ene hinni golle hono ni nela be lam yalla faba lam o ele ngol hore kabaru cello
population matter de santé
chadele bangal kebal fayoto kaaki gollirdi ka yo hune matiten san urtu ngal do gollirgal le leedi amendi haya dum hada e feyi yimbel ngado be imadaji le hembe ka jukitaade e golleji mu endi yalla yimbel ngombe le kreduji amendi kanyu en kana heba sawru rere no wodiri maintenant virgule musicien ade nyaloma hande o min garama haltande o mahala Hadijatu Ba jiado yuwaru anale wuddu leedi amendi le nyaloma hande o ka Bamako do o joodi o do suka debbo jimo o jimi fulbe le nyaloma hande o ka hodere mudum wana ko suudi fey Usman Nyali buli yehi yidoyde mako anni ko be kaltidi
artist invité hande den tawda do e star meden Hadijatu Ba eden belti sanne tawde do e mako mo boden hebude laabi kewdi e plateau meden e emission ngaji e dokka mo micro tafon wado hore mako presenté Kadija salminama ada selli
ba sala
hono gorde golleji
mi selli alhamdulillah
ko waddi mi do handen min gari min tayma do palais de la culture do
adonde
lanindaaji concert maade kan do wadde le 24 juillet
inshallah
lanindaaji mudun gonda jokka fardi meden halde hala concert o mi landete mo woni Hadijatu Ba sabu le mali handen leñol meden fulbe gol kay mo anda Hadijatu Ba wala den kay hono maada na fam e yimobe mali mo meden hono inna babu kulubalen be kay e mba wiide a yotteke dum ben me hande kay hono maada e generation maado kay wala men min landete homo woni Hadijatu Ba andube ma be beyde andude ma be andama beydu e ande sabu si wiama Hadijatu Ba ada wondo Bamako do ada hala fulfulde jimmaada nangi mali e tiagal mudun do fulfulde fu halate so wiyama Hadijatu Ba tan hande ana anda nanno imbe won yidube andude Hadijatu Ba jaati hoto wondo jiyali mali wado hore ma presenté sedda fa fami honi Hadijatu Ba
on calminama pulako gorko debbo suka e mawdo ando salminama sanne grand frère
jottima min
on fu technicien cameraman journaliste on fon calminama on beltanama mi wawa hala sanne so wonko mbofu mi fumi mbofu ni so wonko kalmi ko gasa mi mbofu mi woni Hadijatu Ba mi pullo debbo jimowo mi de jale malido village en ko farimake chuki mi chornajo
farde meden fanne yottade e kabar concert o ada way halinde men hono puddinda golle o ande shama pullo debbo nate jimi jingu tan nanni ma hen na hono dun wardi
wala jimu gaw tan nanni kan hen me mi tawi mauna debbo na yima galle amen ayo dun wari so jidu mi musique natu mi musique
en golle hono wori handen e lanindaaji concert o e jotteke mudun halde hala mudun sabu le 24 tokay en bian jonte didni en bian heddi lanni daaji do hono di gorri handen
bon miden goni e dogu doguuji miden goni e landinaade hande ga feeso min landinaaki fa timmisa min ɓadike inchallah so Allah jaɓi.
Répétition ŋaji ana gonda.
Répétition ŋaji ana gonda hiri weeti.
Tike ŋaji ɗi jalti.
Tike ŋaji jalti ngare coode. Jehen kebbinen sal sey sebe pulaako. Kala ɗon mbimi en mbimami woni ngare coode tike ŋaji meɗen. Mbeɗa andi fey so neɗɗo sotti tige million pulaako ana wawi sodde. Sako so uynaji ɗiɗi ujunere. Mbeɗa andi oɗon mbawi.
Ere homo e concert fuɗɗata.
19h. À partir de 19h.
Hoto hani wadde jaati.
O sal sey sebe.
Heɗum hokkima hakkilo wadde concert o joni sabu mila onno concert maɗa mawɗo de.
Bon ɗum woni concert an arande jaati wala mawɗo wala pamaro. Ɗum woni mi wowa wadde concert. Bon wakkati fu mi wiyanno miɗa waɗa concert mais joni ni Allah fecci.
Nenno ɗum fawi du do kabaru e album maɗa. On woni mo anniɗa wadde lancé.
Ayo.
Nenno fa gaɗa lancé album maɗa o. Nodirinɗa concert o.
Ayo. Kabaru lancugolan album ngam mi profité gaɗumi concert o organisé. Album keso du so Allah jaɓi yalti o nanan album keso o ñande concert nde jimi keddiɗi. So Allah jaɓi
wona album o album ar wono wadde album ngaji goɗɗi
miɗo woowi o woni album an ɗiɗo bo 2020 mi waɗi album arande la paix o woni album an ɗiɗo bo ngurdan
eyi ɗon titre makko
ayo
heɗi woni ko ɓurɗa haalde haala muɗum le album o mo ɗon mo anniɗa hollitinde on jamma o
bon fou la paix oni bon kane ngurdan par ce que sa nani ngurdan fou ana hen quoi gurdan le aduna woni sa nani gurdan tiɗalla ana hen neware ana hen ko weli ana hen ko metti ana hen
e hoɓe woni ɓe nodduɗa on jemma walludema e nde yambere artiste en woɓɓe
bon mi noddi artiste en mali fou mais mi noddi artiste en leñol angol woni fulɓe bon leñi mali ɗi fou artiste mum en feccere feccere mum fana hen par ce que artiste en babarankoɓe ana hen koye roboroɓe ana hen tamasheke ana hen fulɓe ana hen kala bawɗo wadde kan sutteni kala bawɗo yiyede jama mum nde mbiɗo noddu on e kewal artiste en
eɓe woni walloɓe ma e golle one sabu mbiɗa yiya ɗo Abba Boly ka tawdama ɗe meɗen fa watti joni o mbiɗa yiya ɗo Binta Soodu a ɓeega fou ana jiiye sanne dow bembe annde ɗe ɗon ko wiyete TikTok kanka saɗa nabbu ɗon aɗa wuuro seeɗa aɗa yiya ɓe miila ɓe kaɗa gollide muɓɓe ne gaɗa publicité ngaji nene heeɓi woni woɓɓe kasen ɓe gollidata yalla golle o ana laato sago meɗen
bon mbiɗa gollida yimɓe hewɓe mi wawa wadde ɓe fuccite mbiɗa gollida e manager ngaji an e producteur en way e journaliste en e almateur en mbiɗa gollida e armateur ngaji men fulɓe ɗi mbiɗa gollida e journaliste mbiɗa gollida yimɓe hewɓe mais mbiɗa gollida ɗo e manager Alisco Pullo woni ba mbiɗa gollida ɗo e mira ɓandu
Alisco Pullo a indi ɗon joni kanko ɗo hannde sugo hoodere ma kon daari e hono wiyete jimi kewɗi ɗo gaddi oɗon bellidiri sanne heɗum waɗi sembe gollidal moɗon ngal
bo Alisco ko miraguelan o ɓinguelan joni ni Allah fecci min gollida sono mbiɗa jiɗno gollidinde ɓooyi mais saabi min ngala tan nde kanko o wartata ta mimi wala ɗo nde gartumi tawi kanko o wala ɗo o ɓinguelan o miñanno et puis Allah waɗimo jimo don j'espère que omo hani sorde le amen minen fe so kanko o immike min ɓeydanamo kanko ɗo
eyi kadi jatto joni a haali nde album maɗa o haali haala pe ɗo ne album maɗa arandejo mais fe album maɗa joni mo gurdam oɗu aɗa haala haala pe aya pene kay ɗum ni woni jaam
gonga jaati
jaam woni kon darteten le leydi meɗen ndi e duuɓi kewɗi kay baasi o ana woodi ka artiste en moni fof ne waɗa ko wawi yalla jaam ana hewte ka ɗum fuu e tawede e jii saabe rafi ndenago o yimɓe hewɓe joppi nokkuji mumɓen jeeyi jooɗe ke guure goɗɗe aya an heɗi woni ko woni hakkillo maɗa dow ɓe himɓe hannden ko kani waɗanede na kani wallirede na ko kani wadde kañe koye mumɓen
eɓe kani wallede eɓe kani wallude hoore mabɓe ɗo ko woni eɓe kani wallede ɓe kani wallude hoore mabɓe vraiment haaɓo heeɓiɓe ɓe gaɗi déplacé ɓe gaari nokkuji goɗɗe eɓe kani wallede ɓe kolle golleji wala neɗɗo hoɓɓamin hunde tan a hokkiɓe neɗɗo sa hokki ɗum hunde ñaman timma janggo fayi hunde wala mi wiyay pati kokkomɓe hunde ɓe kolle ɓe golle ɓe mbawi latade tailleur en sukaɓe ne mbawi wattede surtout cukalol goye par ce que kamɓe goni mawɓe janggo ɓe gatte e jande min ni mi wala moñum mais so Allah waɗani kam moñum ko ballami arande sukaɓe no kani mawɓe woni mawɓe sanne ɓe ɓe ballami par ce que sukaɓe kamɓe goni mawɓe janggo kamɓe kani waɗede e jande kamɓe kani famminede o no aduna yarta c'est vrai ɓe jii tiɗalla mais ɓe mbi tiɗalla hatta neɗɗo wurde neɗɗo ko Allah feccan ma ko tan dogata dow mum donc eɓe kani wallede franchement eɓe kani du wallude hoore ma so ballama balle koƴe mon tinno ɗon tewten no golle yarta sa aɗa jogui golle ma neɗɗo wallima hande a heɓan ko ñama mais golle ma o kaɗa jokki fa abada
ɗonno ko wiyete farde to hokkude neɗɗo lingu e kintina ɗum no lingu nanguirte no wirete noon fayi soɓe ballete ɓe ballire du hono ɓe kani kamɓe koye mabɓe wawi nirde koye mabɓe nawana
gonga fa hande en tinnoto ni ballembe golleji ballembe ngurdal ballembe e do be lelato ballembe ko be nyaamata ballembe no be ngurdata no moddiri dun ni dardami kala alislam fu
d'accord joni sen jalti do kabaru déplacer em wartan kasen do landi goddi en kalino hala joni ada gollide wan alisko me en anda do ada gollide artiste hewbe hono Alpha Baba Bamgal en hewbe antoni gollida hono gollidal ma wori hakkunde ma e mabbe handen hono gollidal modon wori ana weli engal gasi
bon engal weli engal gasi franchement artiste fu mo goldimi fu mi de gollida e mudu no mojiri kanyu wana wada kan traité no mojiri goldal amen ya pa de problème wala bambado wala dimo wala artiste bamaranke wala artiste pullo wala artiste mali fu mo goldimi fu franchement ça a été bien ouais
d'accord mi la en kali ko heewi sagiraabe mejindino wiida tan miden tawda do e Khadija Touba no handen si wi'am Khadija Touba tan e lenyol meden fulbe gol kay wana fulbe tan fay balebe fu no andi Khadija Touba fay se jimmo ko di fulf do fulfude de buri fawade miltaade bamarankor daada yima jimmi yo kay wonte bamarankor nana ari yima bamarankor
mede yima e bamarankor e 2020 mi yimi jimi didi e bamarankore mais ngol lawol kam yima e mi da
andi album jono kay bamarankore wala dun kay ngol album jono kay fulfulde tan non
bamarankore ana heme bon
kono mo ngay sed sed
non sed sed wi
kongi sed sed tan non e farde meden sedude dokka hedo woni ko biyata mi biyan do kabar concerto hedo ko dartata e leñol ngol hedo dartata e fan ma e hedo ko biyata fay peut-être hedo tobe studio tamani abu tamani du si wiama fu handen malinkobe jiwa kayade kidal fu radio ngaji partenaire gonse wawtu mudun wari tan fu ana hedotobe siyo tamane gon li malfe mangal mo hedon ko biyata do kabar concert o
do kabar concert o de pula ko mi de kaja jalton nyende concert onde jehe kebinen sal o tiagal e yeso fa mi wiay le mali dode fa yimbe afriki andam franchement concert pullo wadi le mali do enne mi de haja pula ko mi de noddi on e kewal e teddungal jalton non jehen e concert o so Allah jabi le 24 mi de domi on ton pulaako surprise ngaji kewdi anton so Allah jabi on jiran Khadijatu Ba no mbowa yirde modu inshallah so Allah jabi
welan janjan
inshallah
fulbe nani de son gombe tagal mali bami avioji ngaro se moti gondo bami mobilage ngaro se tayi hono bagine da en nasira dun ga veje ne no wel bamni wotoro mum waran nana
inshallah so Allah jabi inshallah
hono bindo so en kany ana joni jonton gay
dandi binda suwar jogi dandi
aha abo boli hono an hono gardata nyanne mudu
ha ngayna
gardata ay bismillah mara joga sakirabe fulbe noddama concert e Khadijatu bande meden debbo e tan o bi yogabe o goggo yogabe o mono yogabe nana fudun nande
wallahi gonga jaa dun nino
denno yogabe d'accord o noddi en hande kadi e ngala hono makko hedde yimobe do ke nyaagoto fa handen Allah hokken hono maada fa heewa fa
handen amina ya rabbi ya allah
wala de kewti da do an jabboda do
amin
minira maada beedu kanyen du njotto do maada tafo
betto
an ko jaa
do betode no mi nyaagoto Allah
d'accord mi belde ke sanne e sakirabe do wondo kaddu den handen e artiste invité les yotre meden fa bondirende e Khadija Touba mi njoti ma sanne
mi belti ke sanne
Allah holle wakati goddo
amina ya rabbi
handen wana go wanda didi wana tati en kaddata do ni sini Allah muyi jabi
inshallah
en tawdete nyande wonde
inshallah
mi joti ma mi lande ke jamma
wono do nodda e concert ode
inshallah ayami
inshallah
jokka e jota ngi woni ngi biata fan ma e
bo mi joti fan ngaji am fu parce que sans fan artiste wala ono ngadi kan artiste mi joti on fu mi salmini on mi weltanike on mi de domi on to du inshallah rabbi
hay Allah hollen nyande 24
Khadija
Touba ana noddi en ton
amina ya rabbi Allah hollo en de
amina ya rabbi
ono nodda mi joti si jota manidu on calmina mo beltana ma ono e tinnare
Allah fa ben fu
amina ya rabbi
merci bien
fofo yetam
jaram
sikka wala hem so o joki tike gol do lawol gol o wondi jokude le nyaloma hande o ka ko yaham to wuddi san ede jimi makodi challal yo hunde no jiida yimbe andi nafamudum fu tama be nyawi kaado hala ko woni koromudum kejjaado amen gondo duansa Mohamed Touré landondire e baba bore anni ko o wi
challal yo moddere de hono mudum wala ka neddo anda nannata sona wakkati mo nyawi ngol purul an yidi wiide wakkati de bingel adama nyawi de andata hono challal ka wala ele faccitinde e famminde se neddo ana silli tayki tata ko hillitaaka kulliji yogaji a dogan wakkati terde batude a nyaami rata no wodori a daanoto seeda en sabu dum fu sikkude ko heddoto non ka wakkati fu mo bingel adama nyawi faysi durma seeda nangi dum woni nyaw durma de andata challal hono mudum wala de andata challal ele chaldi mudum hono mum wala yo moddere arandere hed woni koro mum hono no kalisi ma wakkati moddere de hono mudum wala yo challal sabu da challal ana buri kanye challal ana buri mobel challal ana buri galle sa awala challal wala fu ko bawda wadude sa awala e challal wala ko bawda wadninde hore maada wakkati mo bingel adama nyawi den tayki toto wiide jaka challal kay yo moddere de hono mudum tagaka bingel adama ana yaawi minsitinde ana yaawi yiggitinde tinde ngattidde hakkilla meden fa ngare uddem fu tinnoden njogeden chaldi meden no wodori yalla eden keba gal do cellal tabita e meden kayben terde meden patindo men fa nyawen dese andenen cellal hono mum wala sabu be bi sakade nyaw buri sawurde nyaw
sakrabe do min kaddata e kabaruji amen di kikede hande mi joti om sanne hedade men andon tam wiide on baawi heditade odo emission kanye emission aji amen kewdi goddi kasen jiltintedi e do studio tamani e do site amen internet o ngadam 3wstudiotamani.org mi jetti om sanne hedade men Allahul em yontere warore wassalam